radio mumfani radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste Nshimiyimana. Hashize imyaka 25 leta y'u Rwanda ifashe icyemezo cyo gufunga inkambi z'abanyarwanda bari muri Zaire mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Hari impunzi miliyoni imwe n'ibihumbi hafi 200 nk'uko byatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ku itariki ya 6 Ukuboza umwaka w'1996. Mu majyepfo hari inkambi 34 zirimo impunzi 5,526. Mu majyaruguru hari 719 bari mu nkambi 5. Inkambi zimaze guterwa, bamwe mu mpunzi bakwiriye imishwaro bigabiza amashyamba y'inzitane. HCR ivuga ko abagera ku 250 bagaragajwe n'amafoto yafatiwe mu kirere, abandi bagaruwe mu gihugu. Nk'uko HCR ibivuga kandi, abagera ku 562 batashye mu gihe cy'iminsi ine gusa. Muri bo harimo abakuru n'abato. Kuva ikiganiro agasaro kaburaga gitangiye, abanyarwanda bari mu gihugu n'abari hanze babaye muri ibyo bihe by'intambara, amashiraniro n'amage, abantu bari bamaze imyaka bataravuga uko byabagendekeye, batangiye gutobora bakavuga iby'inzira ndende bagenze n'ibyo bayihuriyemo. Abari mu Rwanda bagahamagarira bene wabo bashakisha gutaha, abari hanze nabo bagashakisha babo bashize amanga kandi bamenya ko bari mu Rwanda bikabanezeza. Hari abana babuze ababyeyi mu gihe cya Jenoside bakiri bato, bagatorwa mu mirambo n'abagira neza bakababera ababyeyi. Mwaka w'1994, Olivier Muhire yari afite imyaka 10, yabonye nyina na bamwe mu bavandimwe be bapfa, yaburanye na bakuru be na n'ubu bagishakisha. Bari baraburanye na se waje gutaha mu Rwanda. Olivier Muhire atuye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kigali, umudugudu wa Murama. Ntacyo atakoze kugira ngo inkuru ye n'abavandimwe be igere ku gasaro kaburaga.
Nari nagerageje kwandikira birananira,
yego,
ariko nyura kuri Eric ndamutuma, ndateka ari yariwe wantamikiye. Nagize ikibazo n'ikiganiro mukunda gukora agasaro kaburaga, naracyumvishe numva ndagikunze. Ariko biza guhurizaho n'uko nanjye muri 1996 naburanye n'abavandimwe babiri, tuburanira mu cyahoze cyitwa Zaire, ubu ni Kongo.
Abo bavandimwe bawe bitwa nde?
Uwitwa Yakaremye yitwaga Yadutije Yakaremye, undi yitwa Nshimiyimana Saveri. Twari dutuye mu nkambi bitaga Igatare, senyutse twinjira mu mashyamba. Tugiye twerekeza ahantu bitaga Itongo, batuza kuburana nabo, bagenda bagiye gushaka amazi yo kunywa. Bagiye amasasu aravuga turiruka tubatandukana. Kuva icyo gihe nanjye ubwo nahise umuryango wanjye bahise bawica, mama n'abandi bana bose. Noneho nanjye ntoragurwa n'umuntu w'umukuru aruje, anjyana mu kigo cya Korale Kigoma, amvanye Igoma nzana ku kigo kiri ku Gisenyi. Ku Gisenyi banzana i Kigali, kuko njye ntuye mu karere ka Nyarugenge mu cyahoze cyitwa Komini Butamwa. Ubwo bangeje mu kigo cy'imfubyi kiri Kacyiru, mbamo amezi 6 kuko nta muryango wari uhari wanjye. Ariko nyuma abaturanyi baho nari nkwiye biyemeza kumfata.
Urashaka kumbwira ko wanyuze muri SOS Kacyiru?
Yego, ariko nari nabanje guca muri muyo ku gisenyi mvuye muri muyari rigoma ubwo bikakiru abaturanyi bwo baje kumfata ndaza mba mu rugo nyuma y'imyaka ibiri ndumva ari muri 98 umubyeyi ari papa arahunguka turabonana ariko abandi bakuru banjye bo nta yambwiye ko ntawe yigeze abona nta makuru yandi afite ubwo rero maze kumva mu kiganiro umukoresha ngo akitwa Gasaro kaburaga niyo mpamvu nahisemo kukwandikira ndavuga nti ntabwo mbere nifashishije mwebwe ntabwo mwamfasha kugira ngo ndebe ko nabona abakuru.
Wagize neza ubutumwa bwawe nk'uko wabivugaga umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali Eric Bagirubusa yabungejejeho, niyo mpamvu naguhamagaye. Muhire, muri 96 wari ufite imyaka ingahe?
Muri 96 nari mfite imyaka 12.
Iyakaremye we yari afite ingahe?
Iyakaremye yavutse muri 88 narimwe rwase 15. Nshimiye Imana Saveri yavutse muri 82 afite 12.
Yego. Papa wawe yagarutse mu Rwanda muri 98?
Yego.
Hanyuma se yatandukaniye na Nshimiyimana kimwe na Iyakaremye, batandukaniye itongo abaheruka ryari?
Uwo munsi umubyeyi papa niwe abanje kugenda, agenda agiye gushaka amazi yo kunywa. Amaze kugenda bakuru banjye bakiri natwe turi bakuru nta kuntu tutajya gushakisha, nabo bahita bagenda uwo munsi. Bagenda umunsi umwe ariko batagendeye isaha imwe, ntabwo bajyanye. Ubwo rero baturasheho nibwo twahise dukwiruka, bamwe mama n'ababiza n'abandi barabica bashiki banjye, kugera ndi njyenyine. Urumva bakuru banjye bari bamaze kugenda na papa yagiye, none papa we twarabonanye yarahungutse. Abo bakuru banjye nibo nta zirengero ryabo.
Nta muntu wundi wigeze ahunguka uretse papa wawe? Nta muntu wigeze ubona aho ngaho i Rwanda baba warabarabutswe?
Hari uwo nigeze kubaza amubwira ko ashobora kuba yarabonye Nshimiyimana Saveri murumuna wa Iyakaremye nyine, ariko batari kumwe, amubona amubwira ko arimo gushaka kwerekeza muri Mozambique. Nayo makuru nkeruka, nta kindi kintu yongeye. Yarambwiye ati nanjye namubonye nibuka ko tuganira gute.
Nshimiyimana aramutse akumva ubungubu kimwe na Iyakaremye bashobora kuba baratandukanye batari kumwe ariko bose bariho, abo bombi bakuru bawe niba bakumva, ndahamya yuko niba bakiriho, ndasaba cyane kugira ngo babe bakiriho. Bamutse bakiriho, fata iminota isigaye, ni umunota umwe usigaye, ubabwire, ubabwire amakuru, ubabwire n'icyo ushaka kubabwira nka murumuna wabo.
Nka murumuna wabo nababwiye, nabamenyesha ko ndaho ndi i Kigali mu Rwanda. Ubu ndubatse, mfite umugore n'abana babiri, babaye banyumva rero Kigali mu Rwanda ni amahoro. Banyandikira se, bampamagara, bakunyuraho, nkabona aderese zabo, tukaba twavugana birambuye kuko ndabakumva.
Muhire Olivier, ndagushimiye cyane, ukomere kandi ugira amahoro.
Yego, namwe murakoze cyane, ndabashimiye.
Shaka Gasaro kawe muzakabona,
maze rero
Shaka Gasaro kawe muzakabona,
wicike intege.
Shaka Gasaro kawe muzakabona, Shaka Gasaro kawe muzakabona.
Umunyarwanda yaciye umugani ati agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoyemo. Hari abantu benshi bagenda n'intimba. Umuti mwiza wo kuyicyaha ni ukuvuga ikiyitera. Umwana wabuze umubyeyi, umubyeyi wabuze umwana, umwana wabuze umuvandimwe, abo bakeneye guhozwa. Hashize imyaka 25 umubyeyi asize umwana mu mahanga ataha mu Rwanda. Ntiyamusize amwanze, yashatse kumuramira mu umunyampuhwe. Uwimana Dani atuye mu karere ka Ruhango, mu kagari ka Nyarurama, umudugudu wa Gahunga.
Umwana twazamiye muri Kongo aho bita Indumu. Ubwo ariko nkaba nahuze ari umuntu namusigiye, kubera ko twari mu gihe kimeze nabi. Ubwo namusize, ni umuntu namusigiye, naje uko umwana namusize ni uko. Ubwo rero imbere we sinzi mbega ukomeze, sinzi ukomeze, sinzi ipakire.
Hanyuma se uwo mwana wamusize Induma ugiye?
Nari ntashye mu Rwanda.
usiga umwana muri Kongo uritahira
kugera ko je nari ndi mu mashamba noneho uwo munyatse nawe yarari we yara aho yarari hari hatuwe
yego
rero naje gusubira inyuma akahubwo nagendera nk'umwana yarari naje gusubira inyuma kubera ko twasimerewe nabi nuko umwana mufite
hanyuma uwo muntu wamusigiye ni umunyekongo ni umunyarwanda
oya ni umunyekongo ahubwo sinabanje kumenya izina rye kubera ko mbega naramumuhaye ubwo mu minsi nkine watwagarutse ntamenya izina rye
uwo mwana Elifazi ujya kumuha uwo mubyeyi kugira ngo amugufashe yari afite imyaka ingahe
yari afite imyaka 8
ni wowe wenyine mwari musigaranye wambwira aho nyina yari ari
nibyaro mufite nyina ntabwo twari kumwe ibyo twavanye mu Rwanda kugirana aho ngaho muri Kongo ahubwo naje guhunguka gusanga twanda ari mu Rwanda umugore
ubwo Elifazi umusize muri Kongo utamwanze ari ukuhisemo kumuha ushobora kumuramira
niko byari bimeze kuko inzara yari yatwitse mu ishyamba noneho mugiramana yaza kugasanyaka amuha kubera imibereho mibi twari dufite
niwe waje arakubwira ati uyu mwana mumpe mukurerere cyangwa niwe agiye kumurebura mu muha
uwo niwe wabimbiye niwe waje aramunyaka ati rwose mumpe mukurerere kuko yabona ko dufite imibereho mibi aho twari
ni umunyampuhwe ariko se ntabwo wigeze unatekereza ngo ugire uti reka mubaze izina rye ndimenye ndifate mu mutwe cyangwa se ndyandike ahantu ndigumane
ntabwo nabikoze kuko amujyanye nanjye hahije urebye nta n'icyumweru cyasize kuko ubwo twahise tugaruka inyuma kandi aho uwo mwana ari n'uwo muntu yari atuyeho hari imbere rero twahise tugaruka inyuma y'aho twaturutse tuza dutaha mbega mu Rwanda nabwo kandi ni abanyaneza bari baje batubwira bati rwose nimuze tubacyure ubona rero uko badutoraguraga twaretse n'inzara tubonye abagiraneza batuzana gutyo ubwo umwana asigara gutyo kandi sinamenya n'izina ry'uwo muntu namusigiye
none se aho hantu hitwa Induma harazwi muri imyaka 25 ishize ntabwo wigeze wisuganywe ngo ugire uti ngiye kwemera nsubire muri Kongo nongere nkore iyo nzira ndende ngera aho uwo mwana namusize ndahazi byaba ngombwa ukanasaba Leta y'u Rwanda kugufasha kugira ngo ujye gushaka umwana imyaka 25 yose ishize wigeze ugerageza gusaba ubufasha kugira ngo umwana wawe ujye kumuzana
nigeze kubikora banyereza aho biturunda
yego
ndagenda ndashakisha kuri Croix Rouge ahubwo baza kuduhamagara ko hari abana ngo bari baratoye
ndakugenda
numva nahagiye hafi nk'ukwezi ubwo rero naje kumubura mpita acika intege intege ntabwo nongeye gukoresha gushakisha ubwo uretse ko nawumvise mugira neza ndavuga ntese abantu bagipfa bagira neza ntiwakongera nka reba ukuntu nabonana nabo nk'abatekereza ukuntu byangendekeye areba ko imana ifashije kandi nawe bafashije ko hari icyo mwafasha
nta wundi muntu wigeze aguha amakuru ye ngo akubwira ati ahantu narahanyuze narahageze nahasanze umwana wawe ari amahoro
umva ntawigeze aguha amakuru rwose kereka kera nabwo umuntu wabimbwiraga yari umusirikare ngo ahageze arwana ku rugamba ubwo aza kumbwira kumva amakuru ngo umwana aramubonye ngo ndetse ngo amubonye umwana ngo aza kumwihita ariko rero nta kintu nabifasheho ukuri ukuri wo kuza kuba ari ukuri yenda barabonetse noneho ubwo musirikare yari no kuntumaho ngo nifotoze ndoherezeho amafoto naje kwifotoza uwo musirikare wari uhari aza kumbwira ngo baze kuhimuka n'abantu bari batuye kuri iyo santere nabo ngo barahunga bajya ahandi umwana ngo bahe bamujyana gutyo ngo ntabwo akongere kumwaza ariko rero numva nta gaciro nabihaye
uwo mwana akaba yarashoboye kujyana n'abo basirikare
oya yajyanye n'abo bari bamufite kuko yambwiraga uwo musirikare
Uwimana Dan ndagushimye cyane ko wategereje ko tuguhamagara kandi ukaba ufite icyizere ijwi rya Amerika komera.
Agasaro kaburaga.
Agasaro kaburaga.
Hari abana benshi bajyanywe i Burayi mu kwezi kwa kane umwaka w'1994. Abari mu bigo by'impfubyi bashoboye kugera i Kanombe bagiye Rugikubita. Bamwe muri bo ntibazi niba bari bafite umuryango, ntibazi niba hari uwasigaye. Urugero ni uwitwa Nyiraneza wavutse ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1989. Mu kwezi kwa kane umwaka w'1994 yari mu kigo cyitwa Les Eritrines cyari muri komine Sake muri Kibungo, cyayoborwaga n'umubirigi nyakwigendera Georges Selis. Umubyeyi wese waba waratanze umwana wari ufite hafi umwaka umwe mu mwaka w'1990 akamusiga mu kigo cyafataga abana kikabohereza kurererwa i Burayi cyari muri Sake. Umwana afite ikintu kimuranga cyihariye, yari afite ubushye bukabije ku kaboko k'ibumoso, yitwa Nyiraneza. Wakumva amuzi cyangwa se azi ababyeyi yahamagara Agasaro kaburaga. Hari mu bana bari mu ndege ya nyuma yavuye i Kigali ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa kane 1994 agera i Buruseli mu gitondo ku itariki ya 14. Hari abandi bana babiri mushobora kuba mushakisha, uwitwa Ntibaringanira wavutse mwaka w'1990 kimwe n'uwitwa Nyiramajyambere wavutse mu mwaka w'1989. Niba umwe muri abo cyangwa se bombi ari uwawe, gana Agasaro kaburaga.
Shaka gasaro kawe uzakabona, maze rero shaka gasaro kawe uzakabona. Wiki kintege shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona.
Hari undi mwana nifuza gushakira ababyeyi cyangwa umuryango, yitwa Mutuyimana, yavukiye muri komine ya Rukara aho ni muri Kibungo. Ahagana mu mwaka w'1989 yajyanywe i Burayi, yavuye mu kigo cy'impfubyi cy'Imasaka. Nawe arashaka umuryango, yavuye mu Rwanda muri 1992. Urupapuro rumutanga rwashyizweho umukono na Dr Ngendahayo Placide wari umunyamabanga mukuru wa Croix Rouge Nyarwanda. Mukomeje kumva ikiganiro Agasaro kaburaga ku ijwi ry'Amerika, mwihariko wa Murisanga. Nyirabasinga Adela utuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Gasharu, umudugudu wa Gasharu, umudugudu w'abacitse ku icumu, ararangisha umwana yabuze mu mwaka w'1994.
Yego. Bari batuye ku kibeho bamaze kwica isere bishe na bene nyina. Ubwo rero n'intwari sinzi ukuntu yasangaho kihishe irahita igatwara.
Uwo muntu wo muri Minuwari uramuzi?
Ntabwo muzi pe, gusa nanjye ni amakuru.
Uwo mwana wawe yitwa nde?
Yitwa Ngira ababyeyi Eridofone.
Mwari mutuye hehe ku Kibuye?
Nari dutuye aho bita i Ruganda.
Uwo mwana wabwiwe n'iki ko ari abaminuwari bamujyanye?
Yo, nanjye ni amakuru nanjye nahawe n'umwana wanjye, nawe yari ayakuye ku muntu ujya hanze aho ngaho mu Bufaransa nyine.
Uwo mwana wawe waguhaye makuru muri kumwe?
Turi kumwe hano rwose.
Wamumva tukavugana?
Namuvuga.
Yego, muraho.
Murakomeye?
Yego.
Uri hano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro kaburaga.
Yego, natwe turashaka kubona agasaro kacu.
Witwa nde wowe none?
Nitwa Umutesi Clarisse, ariko muri icyo gihe nitwaga Drosselle, kuko Eridefonse uwo musaza wacu twabuze niko yaranzi anzi nitwa Drosselle. Nahuye n'umuntu duhurira ahantu turi kunywa agacupa, noneho arambaza tutuye hehe, ndamubwira nkiye Kinyinya, atike ati Kinyinya niyo kavukire. Ndamubwira ntabwo Kinyinya ariho kavukire, kavukire ni ku Kinyinya.
Yego.
aho bitwa ngo gukaronye nuko ndamubira nti arambaza se ababyeyi bawe bari ho ndamubwira nti aba hari umubyeyi umwe data baramwishe bamwicana n'abavandimwe bane ndamubwira nti data bamwisaga binaka kumuremyero yi mama yitwa Nyirabasinga Dele
hanyuma uwo muntu mwasangiraga agacupa kubwira ko uwo mwana ashobora kuba yarajyaye hehe andi makuru yaguhaye nayahe
arambwira ati hari umwana baziranye wagiye mu Bufaransa ngajyanwe n'abaminwari
yego
wabo hari Karongi ndetse baramwica hanyuma wenga abaminwari baramutwara mu Bufaransa
uwo mwana yitwa nde
yitwa Manuel musaza wanjye ariwe Elidefonse ako gasaro kacu kari hehe mu Bufaransa
yaguhaye adresse aho kari
nta adresse yampaye kuko icyo gihe nta telefone nari mfite
uwo nguwo wabikubwiraga uza aho ari magingwa ya
aho nzi atuye mu birembo
bihe
Kinyinya
ushobora kuzajya kumureba cyangwa se ugazashaka nimero ye ukayimpa tukavugana
nayishaka
ntegereje yuko umpa uburyo bwo kuvugana n'uwo muntu utuye ku Kinyinya waguhaye amakuru dukeneye kugira ngo dukomerezeho hanyuma dukomeze ubushakashatsi turi ko twabona Elidefonse
ngira ababyeyi
ndagushimye cyane kandi unsezerere kuri uwo mubyeyi
yego natwe turabashimiye cyane ku bwitange mukora mu kugaragariza n'umutuzo
murakoze cyane mubyeyi ngaho rero mukomere
yego mama uri intwari cyane uri intwari
Imana yakuduhaye ngo kagira Imana we dufite icyizere ko tugomba kubona agasaro kacu hari n'abandi wagiye ufasha mana ntabwo ari twe bizanga
ntabwo bizanga Imana izabikora
ntabwo bizanga nk'ukuri
yego
Imana iguhe uhawe uronke yagure amanywa n'ijoro
urakoze cyane
nimero zishake bwarazi ndazikoherezaho uwo muntu araziguha
uwo ni Emmanuel ni ryo zina yampaye ambwira ko ashaka gufasha umukecuru Adele Nyirabasinga utuye mudugudu wa Gasharu wabacitse ku icumu muri benshi mugenda mufasha abatishoboye n'abatabishoboye kugera ku ijwi ry'Amerika mugambiriye kubafasha kwishima
Agasaro Kaburaga
mukomeje kumva ikiganiro agasaro ka Buraga umwihariko wa muri sanga ku ijwi rya Amerika Efrazia ufite ine mutuye mu Buholandi aturuka mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Muhanga ararangisha abana aberenye na wabo abahungu babiri bavuye mu Rwanda dore hashize imyaka 31
abana turangisha na abana babiri b'abahungu umwe yitwa Ngezaho Umuremyi Garasiye yavutse mu 1984 undi yitwa Manira Rora Silvestre yavutse mu 1986 uwo wa mbere witwa Graciane abazungu bamaze kubatwara bamwise Rora bonera burene mu Kinyarwanda cy'iwacu hanyuma uwitwa Silvestre bamwise Michel
andi mazina bafite sina yabo bagumanye cyangwa bafashe ababyeyi babo bashya
ayandi mazina ntabwo tuyazi ayo ngaya abiri babahaye nyuma niyo twamenye nyuma yuko bamara kugenda duheruka amakuru yabo muri 91
impamvu mbikubaza nimba barakwiho Graciane bagashyiraho Laurenti kuri Ngezaho Umuremyi bagakuraho Silvestre bagashyiraho Michel kuri Manirarora ubwo yenda nayo mazina ya Kinyarwanda bayavanyeho
ntago twabimenya kuri ibyo nta makuru dufite
abo babajyanye mu Bufaransa ni bande bageze mu Bufaransa bate
mama wabo yitwaga Nyirangeneye Imakire ubwo twamwitaga Makurata yabajyanye yanyuze muri Minaloc hanyuma Minaloc imuha urupapuro rwo kujyana abana bohereza abana muri Orferina yabaga i Masaka yari yobowe n'Abafaransa nuko rero yabajyanye abasigaye atyo hanyuma ayo makuru n'ayo mazina ya nyuma baje kuyamuha baragezeyo byose byabereye rimwe muri uwo mwaka w'1991
iyo Orferina y'i Masaka yayoborwaga n'Abafaransa ari Masaka hehe
ntabwo mpazi neza Ntabwo mpazi niko nanjye ni kera nanjye nari umwana numvaga babivuga. Hari n'udufoto baboherereje bamaze kugera mu Bufaransa ubwo ni muri uwo mwaka wa 1991 utwo dufoto nanjye baratumpaye ndadufite.
Ushobora nanjye kumpaho nkareba uko basa.
Yego ndatuguha Monsieur Veneste.
Ariko ubundi ufite inema aba bana mupfana iki?
Murakoze nyakubahwa Veneste. Aba bana navuga ko ari kwa data wacu bimwe byo mu miryango. Ariko icyo gihe bagenda nanjye nari muto. Ntago mu by'ukuri na mbibuka neza nanjye ntago mbibuka neza gusurumba na makuru yo mu muryango dukuriramo tugakora tuyumva tuyabona nuko nguko ngo rero nakurikiranye kiriya kiganiro cyanyu mukora kuri radio Ijwi rya Amerika yitwa Agasaro ka Buraga. Ndavuga nti ariko nanjye wabayegera nkababaza mukareba niba hari icyo mwadufasha. Nubwo buryo byankuruye numva nanjye nibutse yuko dufite abana bagiye muri ubwo buryo.
Nyina wabo yaba akiriho?
Nyina wabo yitabye Imana muri 1993.
Hanyuma ajya gufata icyemezo cyo kujya muri minisiteri kugira ngo abana batange, hari uwaba yarabimushishikarije?
Nyakubahwa Veneste, ayo makuru ntabwo nayamenya ni kera. Urabona ko na mama wabo nawe yitabye Imana kera. Ariko ntekereza ko hari impamvu zatumaga kiriya gihe ababyeyi biyambura abana bakabajyana muri biriya bigo. Ntabwo nabasha kubimenya, murambabarira.
Ufite inema rero ndagushimira ubwo butwari n'umuhate wagize wo kumva ko abo bana ushobora kuzababona. Tuzagufasha uko dushoboye, tuzakubwira nitugira icyo tugeraho.
Murakoze nyakubahwa Venuste. Wenda hari nk'akantu nakongeraho uburyo mwabwiramo abo bana wenda bashobora nabo kwibuka baramutse babonetse. Icya mbere ni uko bagiye ku mazina ya mama wabo wenyine Makurata, ubwo niryo twari tuzi. Kuko papa wabo nawe yari yaramaze kwitaba Imana kera. Ikindi ni uko bari bafite abavandimwe babo bavukana mu nda, wabo bari batanu. Sinzi wenda niba amazina yabo akenewe, ubwo nabyo hari bishobora gutuma abana bibuka.
Amazina wayampa?
Yego, umukuru wabo yitwaga Ibintu n'Imana Didase, niwe wari imfura y'iwabo. Hanyuma hakurikiraga witwa Rukara, iryo nanjye niryo nibuka. Hakurikiraho uwa gatatu yitwaga Niyonzima Julien. Uwa kane rero ni uwo nguwo ngezaho Umuremyi Garasiyane wiswe Rola. Hanyuma uwa gatanu ni uwo nguwo Manirora Silvestre wiswe Michel. Hanyuma ikindi nibuka nuko bamaze kugenda mu kwa 12 mu mwaka w'1991, utwo dufoto batwohereje uriya mutoya witwa Manirora Silvestre yari yavunitse. Yari yavunitse n'uboherereza mama we n'abavandimwe be udufoto. Ari nabwo nyine baheruka amakuru yabo, nyuma ntago bongiye kumenya yandi. Ngira ngo ariko nk'izo information baramubabaye bahari bo bashobora guhita babyibuka nubwo baba.
Hanyuma se aba bana bakuru babo ari uyu Julien Niyonzima, ari uyu Rukara, ari uyu Imana Didasi baracyariho?
Amakuru namenye no kwitwa Rukara yapfuye, hanyuma abandi babiri baracyariho. Ubwo byansaba kubashaka nkabaza amakuru yabo nabo.
Niba bakiriho ni amahoro, ni ukugira ngo
baracyariho,
ni ukugira ngo dushobore kuba twagira amakuru twahaba n'abana dushoboye kubabona. Nabo tubahumurize tubereke ko hari amakuru dufite mu muryango wawe.
Aba babiri barahari Venuste, Ibintu n'Imana Didasi na Niyonzima Julien barahari.
Hari ikindi wumva ushaka kongeraho ntakubajije?
Ikindi wenda hari bashobora kuba batibuka ururimi rw'Ikinyarwanda.
Birumvikana.
Ngira ngo biragoye, mufite uburyo muzabinyuzamo mukagirana ibiganiro. Twizeye ko bazaboneka, kuko hari nta yandi makuru yavuze ko bapfuye, bashobora kuba bahari nubwo bakuze. Twizeye ko bazaboneka, kandi prema turabashimira akazi mukora. Ibintu byiza, twavuga ngo Imana ibashyigikire.
Murakoze cyane.
Agasaro ka Buraga.
ikiganiro agasaro kaburaga ni ikiganiro cyo muri mitima no rubuga rususurutsa hakavuzwa impundu z'ababyeyi nyirabashyitsi Jacqueline utuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Ndera akagari ka Cyaruzingi umudugudu wa Gisura rarangisha basaza b'ibizimana Filipo na Nkuba na Rafael yamaze igihe yandika ariko ntiyacika intege naramuhamagaye anyakira n'ibyishimo
narabashakishije imbura nimero zanyu nkajya numva agasaro kabuze nkashaka aho nanyura bikananira bimwe nyine numva ngo ni kwingo banyura ngo kuri radio siveho turahandikira tuburu dusubiza mu gitondo rero numva agasaro kabuze numva umuhungu umwe nyine aravuze ko yagiye kuri Facebook akaba ariho avana nimero zanyu ngiye umwana uri mu rugo ndi ngira kuri Facebook undebere ko twabona izina ry'umupapa tureye ko twabona inimero nange ndamushaka ngo ndebe ko yamfashe kuko mfite umuvandimwe nange wabuze.
Uwo muvandimwe wawe mwaburanye ryari?
Waburanye 94 mu ntambara yakoraga muri Croix Rouge Kacyiru. Yari musaza wanjye nyine nkurikira bwa kabiri.
Yitwaga nde?
Yitwaga Bizimana Philippe. Hari n'undi twaga Rafael Nkuba na Rafael nawe nakurikiraga nyine barahunga baragenda bagera muri ko muri Zaire ahitwaga Zaire kera ariko njyewe nsigara nyine I Kigali bagezeyo rero ntago nigeze mbona bagaruka narashakishije ndabura ariko rimwe numva hari umuntu umbwiye ngo yigeze yumva ngo ijwi rya Amerika ngo rivuga ngo ari gutangaza Bizimana Philippe ngo ashakishe umuryango ariko njye sinabyumva babimbwiye nyuma ndavuga nti noneho nanjye nzashakisha numve nimba kibaho koko cyangwa ari amagambo banumva bambwira ngo yabaga mu nkambi ngo ya Kayindo muri ko muri Zaire nyine bongeye kuharwanira baragenda numva nyine wampaga inkuru ni inkuru ntabwo mbizi ambwira ko ngo ashobora kuba aba muri Afurika y'Epfo simbizi ariko ntabwo mbyemera kuko nta makuru nanjye n'uwabimbiye gutyo
yabikubwiye vuba ahangaha
we yabimbwiye kera ndashakisha ukuntu nabageraho ndabibura hanyuma ndavuga nti maze igihe rero njye nkunda kumva ijwi rya Amerika nkumva agasaro kabuze nkumvaga na kandi nayo nkavuga ati mbonye izi nimero nanjye wenda bamfasha uriya mupapa ufasha abantu nanjye akamfasha akaba yanshakishiriza nkumva wenda ko uwo musaza wanjye akibaho.
Bizimana Philippe yakoraga muri Croix Rouge ku Kacyiru.
Yego.
Ageze muri Zaire yakomeje gukorana na Croix Rouge cyangwa se yivanze n'izindi mpunzi ntiyongera gukorana na Croix Rouge?
Umenya atarakomeje gukorana nabo hari yari wunda hari sanze niko ntekereza.
Hanyuma uwakubwiye ko ashobora kuba ari muri Afurika y'Epfo hashize nk'imyaka ingahe abikubwiye?
Yewe ndumva hashize nk'imyaka nk'ibiri irenga niko yambwiye ariko sinigeze mbyemera kuko nkibaza niwe wabyumvishije wenyine se kandi abantu benshi ko bumva ijwi rya Amerika.
Hanyuma Nkuba na Rafael we ageze muri Zaire amakuru wamenye bari kumwe baratandukanye?
Na amakuru ntago nyazi neza niba bari kumwe ariko nawe yabaga muri iyo nkambi gusa amakuru numvaga bavuye bampa y'abandi bahungutse bampaga amakuru bambwira ngo yiwe yararwaye ngo ntago bazi ko yaba akiriho nyine nayo mperuka.
Ko Bizimana yakomeje akava muri iyo nkambi ya Kayinda agakomeza warayamenya ayo makuru?
Narayamenye nyine numva umutima wanjye njyewe unyakiriza ko wenda uwo Bizimana Philippe ashobora kuba ariho niko numva umutima wanjye mbwira kuko byanyatsemo cyane ndavuga nanjye ndajya ku gasaro kabuze nanjye nshakishe numve ko hari ikintu byamarira niyo namenya ko hariho nkamenya ko hariho.
Jacqueline nyirabashyitsi umaze gushyingirwa warabyaye niba basaza bawe yaba Bizimana yaba Nkubana bariho bakaba bakumva n'iki wababwira muri kino gihe gito dusigaranye? Ufite hafi umunota umwe amasegonda 45
nicyo ababwira
ndabukunze mbabonye nababwira ko ni turiho ndewe na mukuru wa leta mukabasebya madarina na nasasa kahindi se twasigaye mu bana 9 gusa hanyuma tukaba tukiriho ngewe ntuye igasogi mukuru wanjye wundi atuye aho ku kagugu witwa mukabasebya madarina tukababwira ko tukiriho babishoboye kose twabona na tukongera tukababona mu maso cyangwa tukanavugana.
Madamu nyirabashyitsi, ndagushimye cyane kuba ukunda ijwi rya Amerika, cyane cyane kino kiganiro Agasaro ka Buraga. Ndagushimira rero ko washoboye kwihangana tukaba tuvuganye.
Nanjye ndagushimira Imana iguhe umugisha ubwo isaha y'Imana yari iyi ngiyi. Nanjye ntegereje icyo Imana izabakoresha. Murakoze.
Urakoze nawe.
Shaka gasaro kawe uzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe uzakabona
wiki kintegeye
shaka gasaro kawe uzakabona shaka gasaro kawe uzakabona.
Mu myaka ya za 90 mu Rwanda hadutse abagira neza bagenda ku mirenge bashaka abana barererwa mu miryango itishoboye bakabasaba ababyeyi bakababwira ko bagiye kubohereza Burayi bakarererwayo babasezeranya ko nibakura bazagaruka. Icyo batababwiraga nuko abo bana babaga barangije kubonerwa ababyeyi bandi abana bagahabwa andi mazina. Witonze Verena ari mu batanze abana, yatanze umwana witwa Habimana wavutse mu mwaka w'1990. Witonze atuye mu karere ka Huye akagari ka Kimana umudugudu w'Ubwiyunge. Arashaka kumenya amakuru y'umwana we Habimana bajyanywe mu Bubiligi.
Bajyanywaga n'umufurere ari umufurere wabajyanaga witwaga Frere Rene. Yari umuzungu akatubwira rero ko ngo ari imfashanyo abana agiye kubajyana bakiga bakura bakagaruka wakiri imyaka 20 bakagaruka. Bakatubwira ngo ngo uburyo bwo kubafasha ngo ngo kwa ko twari abakene uza kumutegereza rero nawe ahita yigendera ahita yigendera ayigira burundu. Ubwo rero azatuza harakazungu gahari avuga niko kazaga akatubwira ngo abana baraho akatuzanira amafoto akatuzanira ibiki ngo bose barabonana. Ariko n'isaha harabaza
uwo muzungu uvuga uzana abana ninde?
Yitwa Emerida.
Emerida za mu Rwanda
hari gihaza hari covide itaraba hari gihe yaje
aje mbere ya covide mwarabonanye? Emerida
yaje adutumaho akajya mu irango kubapadiri kubaseleziyani bahati. Noneho akatumaho niyo niyo alipadiri anabiranga araja biranga mu kirizi hanyuma tukagenda akatubwira ngo nitwandike tukandika ati amabarwanda yajyana akanadufotora akambaza n'amafoto mvuga ayo mafoto mfite nayo yanzani bayamuhaye. Noneho tukanamubaza tuti aba yazanye n'umusemuzi tukanamubaza tutese ubundi geraho buri mwana ahantu ari? Akatubwira ngo arahage tugategereza yazazira nuko tubayeho. Ntabwo
ko numva umwana wawe uzi amakuru ye ko wamujyanye umuzi kandi ko agaruka mu Rwanda akakubwira amakuru ye, ikindi ushaka ni iki?
Nshaka se nana se aheruka kunyoreza amafoto ye bije ni kera hakije nk'imyaka y'ikumi urumva. Ari bya mvuga ngo wenda aratubwiza iki nana tugo abandi yawe impamvu sakisha abandi baraje ariko ngewe ntiyaje kiyumva n'amakuru yo kinarakiyaho.
Ese bagenda wamuhaye Imelda wamuhaye Frere de Luc wamuhaye nde umwana wawe?
Urumva ko uwo nguwo ari nka twanavuga ko ari wango wabatangaga imiryango yindi niyuzi aba yagiye aba yari we wabagumanye.
Ariko Severena witonze nk'umubyeyi iyo ubyaye ugafata umwana wawe ugaha undi muntu ngo genda underere, uba wumva yuko azamukurerera akazamugusubiza kubera yuko akurusha impuhwe z'ababyeyi? Uba wumva akurusha urukundo? Uba wumva ari ukubera icyo agomba kukurerera?
Nyine bwabaye ubuzizi bw'abantu nubwo nawe ko yari umukurere tukavuga ngo ni umuntu abantu bihaye Imana
Wigeze gushaka kugerageza kuvugana n'abapadiri baho ngaho mu irango kugira ngo ubabaze amakuru y'umwana wawe aho aherereye n'uko ameze kubera ko nduva ko bavugana cyane na email d'adograph
abapadiri bamwirango cyane bo bakomunikana n'uwo emeri kuko niyo waje niho baturiye hari umupadiri uhari wo mu mubiri akaba utwandika n'amabarwa ariko nimba yajyana nimba atayajyana
ndumva ufite amakuru ku mwana wawe ariko amakuru atuzuye asa naho acagase ku buryo bigutera impungenge hano mu kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'Amerika tuzagerageza kugushakira ducukumbure turebe aho umwana wawe ashobora kuba aherereye n'impamvu udahabwa amakuru unyayo ubwo ngubwo tuzakubwira nitugira icyo tumenya uzakomeze wumve ijwi rya Amerika uzahamenyera amakuru menshi
agasaro kaburaga
nkuko twari twabisezeranije Verena uwitonze twashakiye mu Bubiligi umwana we Habimana dushaka kumenya niba akiriho naho aherereye tugera ku ishyirahamwe ryamuvanye mu Rwanda ryitwa Urukundo rikaba riyoborwa n'uwitwa Imelda de Grasse twahereye ku mafoto twari twahawe na Verena uwitonze n'inyandiko zidasomeka neza ariko twifashishije abahanga turazisoma icyo dushaka kumenya n'amakuru ya Habimana ushobora kuba yarahawe izina rya Omario Imelda de Grasse naramuhamagaye mfite amafoto ya Habimana na nyina nawe NDA. Main name is Venuste et Rwanda. Nitwa Venuste ndi umunyarwanda nkora radio ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga.
Single link program.
Merci ndagushimiye cyane.
Bye. Urabeho.
Mwabyumvise ansaba ko namwandikira nkamubwira uwo nshakisha Habimana naramwandikiye rero ndategereje.
Agasaro kaburaga.
Umwana w'umukobwa yavanywe iwabo akiri muto afite hafi umwaka umwe yitwa Kambayire Teodetashize imyaka 31 ababyeyi be kandi dansanza bakize na Jean Bosco Muvunandinda bakomokaga mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye akagari ka Nyumba umudugudu wa Gishamvu mubyara we Emmanuel Sibomana aramushakisha
umwana ndangisha yitwa Kambayire Teodete ni mubyara wanje yatwawe na n'umupadiri bita Presteri yavuraga indwara zo mu mutwe noneho mama we yararwaye mu mutwe ariko papa we yitwa Muvunandinda Jean Bosco
yego
yumvikanye na sogokuru yitwa Bwana Jean Baptiste kugira ngo bamutware Peter yaramutwaye amujyana mu kigo cy'imfubyi aho bita kwa Gishimbi Nyamirambo
ubwo hari mu buhe mwaka
hagati ya 89 ariko uwo mwana yari muto cyane ndakeka yari afite umwaka umwe bivuze ngo amakuru natohoje nuko ashobora kuba baramujyanye mu bo bajyanye hanze cyangwa se bishoboka ko yaba yarasigaye mu Rwanda ariko kubera ko bari bafite impapuro bari bafite abo bajyanye hanze n'abasize mu Rwanda nakekaga yuko wenda kwa ku muvandimwe bita Gisimba yaba afite ahantu yaba yarabohereje nimba baragiye hanze ko yadufasha wenda kugira ngo tumubone
none se amakuru abagaragariza ko Padre Priestley yamujyanye kwa Gisimba na yahi haraga papuro mwabonye kanditseho ku mwana yasigaye kwa Gisimba
ikigaragara cyo muri iriya myaka twari tukiri muri analogi ariko turi muri mu gihe cya digitali icyo gihe ibintu byose mwese murabizi ko habagaho ikintu cyo cy'inyandiko nazo zitinda zitagize ahantu ziba zishingiye kubera ibintu by'intambara byabayeho ntabwo twakwemeza neza ko no kwa Gisimba bafite ibyangombwa by'uko byaba byarabaye ibyo bintu ariko ni ubufasha turi gusaba kugira ngo tubone umwana w'umuryango wacu kugira ngo agaruke mu muryango wacu natwe turamwifuza turanamukumbuye ni muri urwo rwego rero tuba dushaka ubufasha amakuru nabashije kubona jyewe ugena ari mutoya amakuru nabashije kubona ni uko umwana ageze kwa Gisimba maze kumenya ko yagiye kwa Gisimba menya yuko hari abagiye hanze n'abandi bagumye mu Rwanda ariko byibura byaduha ishusho y'ukuntu uwo mwana
mbere yo gushakishiriza hano ku Ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro ka Buraga hari ahandi mwigeze mugerageza kujya gushakishiriza uyu mwana Teodeta Kambayire
bo jyewe Simon Manuel mubyara we nageze kuri Croix Rouge imbere cyo kwimfasha birabura hanyuma ngerageza gushaka ku nshuti uwo mupadiri bita Priestley kugeza none barimo aramfasha ariko ntabwo ndi mu muvugi amazina ariko na none ndabizi ko arimo aramfasha ariko narakomeje gushakisha umuvandimwe wanjye amaraso yanjye mu bushobozi bwanjye bukeya naragerageje niyo mpamvu nagerageje kuvuga ngo reka ngeze no ku Ijwi rya Amerika ndebe ko nagerageza nkamubona najya gushaka amakuru yawe nabanje kubaza nimba byibura uvuga ikinyarwanda kubwa amahirwe nsanga uri uw'iwacu ndavuga wamfasha byanyorohera niyo mahirwe nagiserera
ubwo umbwira ko amakuru ufite ya mugejeje kigo cy'imfubyi cyabirwaga na nyakugendera Gisimba ndagira ngo ndebe ko nabona umuhungu wa Gisimba hanyuma nkamuguha mukavugana tukamubaza kugira ngo turebe yuko hari amakuru yaduha turi kumwe hano ku Ijwi rya Amerika ugume hafi mushake hanyuma ndebe ko namubona mukavugana
yego urakoze cyane wafura
François Gisimba
oye ndakumva
komera cyane uri hano ku Ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro ka Buraga nari nguhamagaye kubera ko ndi kumwe n'umuvandimwe w'umwana ushobora kuba yaranyuze mu kigo cy'imfubyi cyanjye kugendera Gisimba ni papa wawe uwo turi kumwe ni Emmanuel Sibomana ari mu karere ka Huye arashaka umwana witwa Teodeta Kambayire nagira ngo mpe akanya Sibomana usuhuze uyu muhungu wa nyakugendera Gisimba nawe yitwa Gisimba Francisco Emmanuel Sibomana arakumva ari hano ku Ijwi rya Amerika musuhuze hanyuma umubwire icyo wifuza kumubaza
yesi muvandimwe wanjye Francis
bravo Sibomana
bravo neza
yego numvise uko Venus atangiye ikiganiro nagira ngo wenda umubwire ibyo aba yazagerageza gukomeza kubaza
yego Kambayire Teodete n'umwana muto cyane wagiye mu kigo cyanyu ajyanywe na Padre Priestley noneho intambara ibaye mugira bo muhungana mu makuru make yamfite abandi basigara mu Rwanda njye ni mubyara wanjye ariko twasigaye turi nk'abantu batatu bonyine mu muryango wose naje kumenya amakuru y'uko ya Padre yamwizanye mu kigo cyanyu ariko gukomeza gushakisha amakuru n'ubundi sire biguma ko yagumye mu kigo cyanyu mugiye kubahungisha nabo mwamujyanye ashobora kuba yaragiyanywe hanze cyangwa yaragumye mu Rwanda.
Ninde wakubwiye yuko umwana yazanywe kwa Gisimba? Ninde wabikubwiye?
Ni ba mama wacu babiri turi kumwe.
Nibo bamuzanye se?
Oya, amakuru yose sokuru yari yatanze.
Ikindi kibazo nabaza, hari ubwo rw'umuryango musuye muri iyo minsi yari kwa Gisimba. Abana babaga bafite imiryango, imiryango yarabasuraga. Ni ukuvuga ngo hari ubwo umwana yabaga ari imfubyi ariko afite nka se wabo cyangwa afite nka nyirasenge cyangwa afite nka babyara be cyangwa se afite n'undi muntu w'inshuti y'umuryango bari bagiye ku musozi umwe wifuza gukomeza gukurikirana umwana. Abo bantu bashobora kuza bakabasura. Hari umuntu waba yarakubwiye yuko yamusubiye mu kigo akabona n'amaso ye ari mu kigo?
Amakuru mfite yizewe kandi no kugira ngo agere aho umuntu wamusinye wa nyuma ni sogokuru bita Bwana Jean Baptiste.
Ikindi gituma nkubaza uko iki kibazo nari nacyumvise noneho mbaza abana bari bari mu kigo mu gihe cy'intambara na Jenoside, kubera yuko njyewe nari mukuru wo gatoya nashobora kutamenya umwana w'imyaka ibiri ngo menye amazina cyangwa imyaka itatu, ariko abana bari bari mu kigo b'abangavu n'abandi bana bato abari bato y'icyo gihe ubungubu babaye abagabo n'abadamu biragoye kugira ngo bibagirwe umwana mutoya nk'uwo nubwo bwose yashize imyaka 27. Abo nabashije kubaza bambwire yuko iryo zina rwose bataryibuka.
Birashoboka yuko bashobora kuba baramuhinduriye izina kubera ko yari mutoya kandi birashoboka ko nta n'ikinyarwanda azi.
Reka mbivuge gutya, mu bisanzwe nubwo bwose ataryiwe wayoboraga ikigo wakiyoboraga ni mukuru wanjye.
Yego.
Umwana wese wabaye kiriya kigo yewe naho mukuru wanjye yagira amazinda y'umuntu umaze gukura nubwo bidakunze kubaho usanga abana bose babaye mu kigo abibuka, icyo twagenderaho niba koko umwana arabaye mu kigo amaherezo azaboneka umuntu umuzi, kuko ntabwo navuga ngo yagiye ahanaha ntari nanabona umuntu unyemeza yuko yabaye mu kigo. Iyo niyo ntambwe ya mbere dukwiye kubanza gutera tukabaririza umuntu wese wabaye mu kigo muri iyo myaka ko yaba yaramenye umwana witwa Tewudetse. Niba uvuga ko bamuhinduye izina ibyo byo ntabyo nzi, kubera yuko abana babahindurira amazina bageze mu bihugu by'abazungu. Noneho ya miryango ibakiriye mu bihugu by'i Burayi ababyeyi kugira ngo bagire amazina yabo bakabaha amazina y'imiryango yabo. Icyo nicyo wenda twaheraho tukazabanza tukamenya neza niba koko umwana yarabaye mu kigo. Nagira ngo nkubwire ko muri 1994 mu gihe cya Jenoside nari ndaho ngaho mu kigo. Icyo nibuka ni uko ako kanya mu byumweru byakurikiyeho cyangwa mu mezi yakurikiyeho nta mwana wigeze ava mu kigo, ako kanya ajyanwa mu bihugu by'abazungu. Jenoside yarangiye ku itariki enye z'ukwa karindwi niba ariko nabivuga 1994, barabanza batwimurira nyehera muri SOS ku Kacyiru cyangwa ni muri Croix Rouge sinibuka neza, ariko babanje kuducumbikira hariya ku Kacyiru iminsi mike nk'icyumweru, hanyuma bagarura abana mu kigo na mukuru wanjye wabayoboraga. Nje ntabwo nagarutse mu kigo nasubiyeho nari nicumbikiye. Ariko makuru mfite ni uko icyo gihe nta mwana wavanywe mu kigo cyo kwa Gisimba ngo ajyanwe mu bihugu by'i Burayi by'abazungu, ahubwo hari abandi bana bari barava mu bindi bigo cyangwa se banyujijwe kwa Gisimba bajyanywe bagiye, ariko batari basanzwe ari abana babaga mu kigo kwa Gisimba mbere y'intambara. Abo hari n'abagarutse mu Rwanda bavuye muri za Amerika, abenshi ngo bavuye mu Butaliyani, ariko amakuru numva afite kugeza ubu ngubu ni uko nta mwana wavanywe mu kigo. Wari usanzwe mu bana 60 babaga mu kigo mbere y'uko Jenoside itangira waba yarajyanywe hanze, kuko urumva ko mbere y'itariki ya 6/4/1994 ikigo cyari kirimo abana bari hagati ya 40 na 60, kubera yuko ikigo cyari gifite ubushobozi bwo kwakira abana batarenga 60. Niba rero yari muri abo 60, byantangaje yuko abo navuganye nabo bari bahari icyo gihe iryo zina batashoboye kuryibuka. Ariko twakomeza tukabaza hari n'abakozi bakoragamo naba mama bakuru n'abasaza n'abakecuru niko nabivuga urumva umuntu wakoraga mu kigo afite nk'imyaka 40 ubwo nzegera na mukuru wanjye numve niba ashobora kubyibuka ndumva aricyo navuga
urakoze cyane mwese mbashimire cyane kuba muje mu kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'Amerika kugira ngo dushakire hamwe Theodeta Kambayire ndabashimiye cyane mugira amahoro
murakoze ministre
Jean-François Gisimba amaze kwandika igitabo mu gifaransa yise La où il y a de l'amour il y a de la place mu kinyarwanda muntu agenekereje yakita ahari urukundo nta kihabura Jean-François Gisimba avuga impamvu yanditse iki gitabo
mu byukuri umurage ukorera abana b'imfubyi yorohere kuri sokuru numvaga rero nifuza bitaguma aho ngaho gusa n'abazadukurikira bazamenye yuko biriya byashobotse kubera yuko uwo murage wari usanzwe uhari iryo zina ryari rihari ntabwo abantu barokokeye iwacu kubera twibuka twavaga indimi turi gatatu ahubwo abantu baharokokeye kubera yuko kenshi cyane iryo zina ryo ryadutabaye numvaga rero mufitiye umwenda
ubuzima bwa Pierre Chrysologue Gisimba n'umufasha we Dansi Damu Kamanzi bafatanije inzira yo kurerera Imana n'u Rwanda tuzabugarukaho mu biganiro byacu bitaha hano ku ijwi ry'Amerika
Agasaro Kaburaga
Hashize imyaka 5 umwana w'umuhungu Ndikumana Eric ukomoka mu karere ka Kamonyi agiye gushaka akazi ko mu rugo i Kigali ku Muhima bifashijwemo na se wabo Musabye Imana umukoresha we ushobora kuba komoka mu gihugu cya Uganda yaba yaramwimukanye mu mwaka 2018 nyina wabo Kasin Damukafiza aramushakisha atuye mu karere ka Kamonyi umurenge wa Mugina akagari Kambati mu mudugudu wa Mikamba
uwo mwana twarabanaga mu rugo aza kuza gukorera aho ngaho i Kigali akorera ahantu h'igikoni umuntu yakoreraga aza kwimuka ngo ajya mu Bugande ubwo rero amaze kujya mu Bugande umwana ntabwo twongeye kuvugana twategereje amakuru ye turayahe
uwo muntu yakoreraga yitwa nde
umuntu yakoraga rwose ntabwo nabashije kumumenya uwo mwana yari yarajyanywe na se wabo ubundi se wabo nawe ari i Kigali yitwa Musabye Imana amaze kumujyana rero ngo amurangire akazi aho hantu igikondo ariko siyambwira umuntu yamurangiyeho uwo ari barabana n'uwo muntu umwana akajya ampamagara kuri telefoni tukavugana nyuma rero uwo se wabo aza kumbwira ngo uwo muntu yaramwimukanye ngo amujyana ngo mu Bugande barimukane ubwo amakuru ya se wabo nawe ntabwo nongeye kuyamenya hamwe n'uwo mwana ntabwo nongeye kumenya amakuru yabo
wigeze nari mutekereza ko ushobora kwifashisha inzego zikwegereye kugira ngo uzibwire ko mwabuze umwana
ubundi uwo mwana njyewe mukansizi njyewe ndi nyina wabo ubundi ntabwo ndi mama we ndi nyina wabo naho mama we ameze nk'umuntu mbese akimara kubura uwo mwana mama we na papa we babaye nk'abata umutwe papa we yarabaye nk'inzererezi nta n'ubwo sinzi n'ahantu amaze kumva ku ijwi rya Amerika barangisha abana njyewe mfata mama we kugira ngo ndangise uwo mwana
urakoze cyane kuba wizeye ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga tuzagufasha uko dushoboye ukomere
ntamukunywe ni imana yabaho mu gica tukawusangira rwose nakagira umugisha mwinshi cyane kubera yuko uwo mwana aratabaje cyane na nyina byaduteye agahinda cyane rwose
agasaro kaburaga karabonetse
ikiganiro cy'uyu munsi agasaro kaburaga ni hano tugisoreje nongere nisegure kubo ntashoboye guhamagara mbasabe kwihangana nimero zanyu nzikurikiranye uko nazihawe mbijeje ko mufite umwanya ukomeye kuri iyi radio yanyu no mu mutima wanjye ndabazirikana kuba twavuganye nabo dukomeje ubushakashatsi mwese abumva ikiganiro agasaro kaburaga niba umwana ushaka kishwa musanze mumuzi ntimuzuyaze muduhamagare mudusangize iyo nkuru nziza dutume ababyeyi n'abana bongera kwishima mugira amahoro nyari kumwe na Venuste nshimira Imana